Sinifunguero kwa yule wa before. Sitaki kurudia zamani, nilikupenda sana, ila kunionwa thamani au kunionwa maana. Sitaki kubonga mo kurushia lawama, ila roho yangu najua nilikupenda sana. Ulipokosa nisamee, ulipokosa nikusamee, na maisha yaendelee. Ulipokosa nisamee, ulipokosa nikusamee, na maisha yaendelee. Rafiki zangu wanaulizia, wanaulizia, ndugu zangu wanaulizia, yule wa zamani. Haya mama anaulizia, anaulizia, majirani wanaulizia, yule wa zamani. You never took your time to know me, time to know me. You never took your time to understand. Natamani siku zile hisia zangu zinanikosea, hata nikuone ukiwa naye mimi nawaombea. Natamani siku zile hisia zangu zinanikosea, hata nikuone ukiwa naye mimi nawaombea. Hata jagwa naulizia, wanna let you know, never let you go, go, go. Never let you go, wanna let you know, no, no. Wanna let you know, never let you go, go, go. Never let you go. Chibu Dangote anaulizia, anaulizia, Willy Paul anaulizia, yule wa zamani. Mama Mueni anaulizia.
Mama, acha tutupima.
Hii wimbo si ya DRX, hii wimbo ni ya X.